tango munga osukaiwa Pavela wa mtasa wana Waya kumisi lusmino kumetikiki Waila tango munga osukaiwa Pavela wa mtasa wana
Keep up.